loving how I'm feeling. Zinani Basti, I'm loving how I'm feeling. Yeah, I'm loving how I'm feeling. Zinani Basti, I'm loving how I'm feeling. Yeah, I'm loving how I'm feeling. Zinani Basti, I'm loving how I'm feeling.
On to the next. Unani cross me na gone to your ex. Wanna to lock kumbe si sindo gates. Missy mgonjwa na machozi ko red. And debe
Parapanda.
They wanna know me calling on my celly.
Parapanda.
Cause I'm the new age Machiavelli.
Parapanda.
Mkali mani, mkadi nali. Savage leveling yani ule mkali yani.
Parapanda.
Says it's sorry. Nilishika plate ya difu before imwagike. Sema furaha, sema furaha, sema furaha, sema furaha. Big up Jesus, big up Buzu, big up Mungu, big up Munga. Ha, dara dara, dara dara, dara.
They wanna know me calling on my celly. Cause I'm the new age Machiavelli. Mkali mani, mkadi nali. Savage leveling yani ule mkali yani.
Parapanda.
Kauna backup, go bankrupt. Rudy ghetto na Prado, kosa car park. Mindo Cartman wa South Park, eh, na ishi na fuck ups. Saitenga ina deep purchasing power. Magic ende Rudy na reverse. Negotiation mbaya ni ya mwizi ukidai hauna. Malaya kuitre kurausha na meshuka so utat. Na meshuka matuta na mpatusi. Unajua kila mtu amekuja hapa kutafuta. Anyway, mezea tembe kinembe. Pesanga kuna vile neza tupa. Kusha kunywa make sure hiyo mzinga jo umevunja. Yo,
They wanna know me calling on my celly. Cause I'm the new age Machiavelli. Mkali mani, mkadi nali. Savage leveling yani ule mkali yani.
Parapanda.
You follow, I'm not a follower. Wana usoro, kutry kuchunguza. I have a girl called Wambo, she's a swallower. Whenever she swallow my kids, take a sarova. Safi tibim, aturushi kidi. Moshi kwa kebin, mada zigi. Bro ame pose jo, wacha dibi. Hapa ni bidi, hatutaki CV. Ikibamba sana, toa CD. Utabebwa juu juu, rudi chini. Kimungu mungu tulianda na ligi. Ni parapanda jo ni kiwa mjini.
On to the next. Unani cross me na gone to your ex. Wana to lock kumbe si sindo gates. Missy mgonjwa na machozi ko red. Entebe
Parapanda.
They wanna know me calling on my celly.
Parapanda.
Cause I'm the new age Machiavelli.
Parapanda.
Mkali mani, mkadi nali. Savage leveling yani ule mkali yani.
Parapanda.
Hey, hey, hey.
Parapanda.